You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
O le tasi i le taʻifā, po o le 25% o māʻitanga o tinā e lē au, pe iʻu i se miscarriage. O se tulanga ua iloa le matuā a afia ai o le itupā o tinā ma ta māʻitaʻi e lē au o lātou māʻitanga. Ai maise i lātou ua faafia ona tauma fai ma mānanaʻo i ni whānau. E pei o le tamāʻitaʻi o Kristen Fillery, 37 tausanga le matua, ua faalua ona le au ona māʻitanga, mana ia faaalia o le itu e sili ona whaingatā iā te ia, o le momotu atu o se alu alu toto na ia tau aveina malona whaamoemoe whānau mai ai o sanatama. Ai faahu au lava ona whainga aluenga.
I didn't have personal leave to take. Didn't want to take annual leave for it because it was a different situation, and I thought it would be a good distraction being back at work, which it was. But it's still really hard to get up that day, and you've just had a loss, and you're still grieving, and but you've still got to go to work and not pretend like nothing happened, but you've got to put on a brave face.
Kristen Fillery, o le te leo māʻitanga e lē au. E tupu i te tonu o le sefulu ma le lua vai aso mua mua o le māʻitanga. I lalo ai e ingo le tūlafono o ngā luenga le Fair Work Act. E mawhai e fafine o na aveni livi po o Special Maternity Leave. Pe a le aus o na māʻitanga pe miscarried i le ova atu i le sefulu ma le lua vai aso. Ai o livi e le totongia. Olo finauna whala putoputonga le Pink Elephants Support Network, ina ia suia le tūlanga lea, ma ia tutongi ni aso se lua o se tina e mālolo ai, ai o whiangai, ma le mawhauwhau, ma le loto o tia, ma le loto momoia, i le mā itanga ua le au. Na saunua le whātonu o le Pink Elephants Support Network, le tamā itai o Samantha Payne, ua tatau ona teu teu wāia inga o le Fair Work Act. Mō tina ua le au o lātou māʻitanga.
So we believe that a woman and her partner who lose a child to early pregnancy loss are grieving the loss of their baby, and therefore that means that they need bereavement leave, not sick leave.
Samantha Payne. Na whaavaeina Samantha Payne, le whaala putoputonga le Pink Elephants Support Network, ina ua le au pia miscarried, ia sona māʻitanga I se tausanga ua mawae.
Because when I had my losses, I wasn't sick, I didn't have the flu. I'd lost my baby and I was grieving the loss of a baby. I deserved bereavement leave.
Ua whātaunuu le maua le Pink Elephants Support Network I le lawyer sili le Attorney General o le malo tele Christian Porter. I se whamatalanga tusitusia le lawyer sili I telefou le SBS na ta uai se vaenga o le a o whaitauinatu. Quote, the government acknowledges the grief and emotional trauma experienced by parents in miscarriage situations. As you would expect, submissions from stakeholders on changes to the industrial relations system have covered a range of issues and circumstances and are being considered in detail before a formal response is provided. End of quote. Ua vāla au le sui o le Greens I New South Wales, Senator Maureen Farrugi I le mālo tele, ina ia talia le aungani a le Pink Elephants Support Network, ma ia faa teuteuina le tūlafono ina ia mawhaiai. Ona sui a iainga mawhaiai e tina ua le au o lātou māʻitanga po o ua miscarried. Ona iaini aso mālolo e totongi ai o lātou whiangai. Male ma fau fau male loto o tia.
So there is already a sense of taboo around talking about miscarriages, and many women suffer in silence. So there is definitely merit in talking about legislated right to miscarriage leave, and I hope that the government really does consider this seriously.
Les Wheeler Greens in New South Wales Senator Dr. Maureen Farrugi. O lo silasila le Parliament o Nuisila I se tūlafono e mawhai ai o na totongi ni aso se tolu o se tina e mahalolo mai ai mai lana ngā ruenga. Ai o se a o aso totongi e tolu e mahalolo mai ai ina wale au pe miscarried sona ma itanga. O le reporti na wha maapopo ina e Emma Lawson, Mahena Sinclair, Hannah Sinclair, o le SBS News.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.